njena. Oh, ngithulele nina, sibulala naka njena. Oh, ngithulele nina, usonakala kanjena. Oh, ngithulele nina, ilizwe liyaphela. Vakali tina mhlawumbi siyamonelana, mhlawumbi asibonakali ndawo, mhlawumbi asithandani, kodwa inye qha into ediqelayo sisidima, inye qha into ediqelayo luthando, inye qha into ediqelayo ubunye, inye qha intwe dikela yo impilo. Hey, ndiyabuza. Nithulele nina, bebulawa bantwana mihla yonke. Oh, nithulele nina, kuselana bazali bethu mihla yonke.